Alpha Entertainment Music.
Yeah. Zambia Music Club. Zambia Charo Chesu Bakam. Saibab. Yeah. Mwaiseni muzambie kono mikuno ni ntambi. Tai chinja inkongole na sho chimbi chimbi. As a result in insala ubunga wadula na chishupa neso kapatuledia
ni uviga kwa tinisabi.
Wow, Zesco darken in the nation. Oh, sorry, Zesco powering the nation. Mwaiseni muzambia, zambia chalo chesubasa.
Yeah.
Na vena jetiri ya pavalis. Kuchome fitumbi, filebola, tumulandu wa malaiti. Zambia, ili chivoli. Pasta vamwe katobu chende, muli motoka kumochali. Kundola mwalivu mfwa vena Yakobo. Isalanga yapo na mchalo, fingi leta mwe. Lack of employment, vankashi ya suma ule. Mwomenga testo ni dira na angulazo. Nishini rapa, nishi chala vela so. Kwa tituwa lipo ntele chalo. Zambia chalo ches. Zambia chalo ches. Mwaiseni muzambia, zambia chalo chesu basa. Kuikala mwono file wakos. Mr. Chal, Minister, Honorable Chu, Muli skando ya sexy tape. Gani ya nita zanji, nishini selo, yeah. Ichini minister, nishini misitate.
Yeah, you know, it's just a mistake. These things, it's just a mistake. I sent it by mistake. It's just the devil. The devil is using me.
Kulisma golin bazafu bashuto muntu pavunga fe muchalo chesu tule fange mpemfu. Kulina vena chitotela vale yendela fi. Milandu shide akwito mwila tuangashi. Kepushe Pamela Gonde fiadi pofia ma housewife. Muzambia ma slay queen ya loba banki. 48 houses no ishubo mwini. Mwila nsekesha kanshi mumpele. Avantu bali vaivo kwenda na ba mukabene teko. Mugeuzi kundola ba mwingishe botolo kushku sampo. Toto limbisha ikopele febu ino data. Yupi endi kada tuwa kulusa kaba shuta. Zambia chalo ches. Zambia chalo ches. Mwaiseni muzambia, zambia chalo chesu basa. Kuikala mwono file wakosa.
Zambia, ichalo chesu, chakuikala mwashipa.
Mwaiseni muzambia, zambia chalo chesu basa.
TBP kwela ni dola kumi. Vespas, kadiskuru baipa.
Zambia Music Blog.
Mwaiseni muzambia.
Say a barber bit. Say a barber bit.